osebenza umsebenzi wamadoda nami ngiyosebenza namanye amadoda Nkosi ngilangkhona kuphandela banami nyathemba uyabona ngelugcina amandla ami Nkosi ngilangkhona kuphandela banami nyathemba uyabona ngelugcina amandla ami Nkosi ngilangkhona kuphandela banami nyathemba uyabona ngelugcina amandla ami Nkosi ukukonke napaselekayo Nebonke funuketo mhlaba ngohambe wonke funubuye kaya bebahle bonke Nkosi kukokonke nabaselekayo bathi nebonke funuketo mhlaba ngohambe wonke funubuye kaya bebahle bonke Sebenza umsebenzi wamadoda nami ngiyosebenza namanye amadoda Nkosi ngilangkhona kuphandela banami nyathemba uyabona ngelugcina amandla ami Nkosi ngilangkhona kuphandela banami